ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi cy'inyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi ngezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ndagiharira ababuze ababo kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1994. Ndakira ababyeyi babiri bari bahungiye ku Kicukiro bavuye i Kanombe, buri umwe muri bo yabuze abana babiri, turafatanya kubashaka. Ndakira ushaka umuvandimwe we wabuze avuye mu kiliziya yari ahitwa i Karubamba muri komine Rukara, ndetse n'ushaka mushiki we wari utuye i Kanombe ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Turi mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'1994. Ingabo za FPR Inkotanyi zimaze gufata ikibuga cy'indege cya Kanombe, bamwe mu bari batuye hafi aho bahungiye ku Kicukiro. Umwe muri bo muhawe n'Imana Specialja yari afite abana babiri, barimo umwe wari ufite amezi 9 yonsaga. Ni inkuru ndende ibimbuye ikiganiro agasaro kaburaga. Muhawe n'Imana Specialja atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Rubirizi, umudugudu w'Itunda.
Nzanye mu kiganiro muri Jenoside 94 yakorewe Abatutsi. Nabuze abana babiri, mbaburira ahantu hari a Kicukiro. Ubwo rero twe twarakomeje turagenda tugera ahitwa abaga ku Kibuye ariho Karongi. Amahoro amaze kugaruka, ndongera ndagaruka 95 ngeze inahangaha, abantu twari duturanye barambwira ngo babonye umwana wanjye umwe mu kigo cy'imfubyi cyabaga ahantu Indera. Hanyuma rero Indera naraje nyine njyayo, hageze abayobozi bahayoboraga, urumva nibwo Jenoside yari ikirangira. Mpageze ndabwira nyine ikibazo kinzanye, yuko hari umwana bambwiye ko babonye muri icyo kigo, banyereka abana batoya bari bahari sinamubonamo. Ubwo noneho abana bari bahari basa nk'abafite imyaka 10-12, barambwira ngo abana batoya ngo bari bahari ngo abazungu ngo barabajyanye. Ngo ndagumya ndashakisha ndashakisha, ni Kabgayi nagiyeyo, no muri Croix Rouge nigeze kujyayo. Ubwo ndashakisha nyine mbona simubonye, ariko urumva ntabwo umutima wanjye wagumye hamwe. Najyaga numva ibintu by'imfubyi, numva mfite agahinda, numva n'icyo kiganiro cyanyu. Nabwo nongera nshakisha kongera kuba nashakisha kugira ngo ndebe ko nazamubona, kuko abamubonye n'ubu bambwira yuko bamubonye, kuko byari ibihe bikomeye. Hari n'uwambwiye ati njye narahamubonye nkajya ngira ngo uraho hasi, kubera abantu b'intangaha bose ariho bari bari inaha nyine i Kanombe niho bari bari Ndera. Ubwo rero birangira nyine nshakishije ukuntu navugana na Venusti, none Imana ishimwe ko yemeye ko tuvugana. Ubu mfite icyizere ko Imana hari ikizakora.
Urakoze cyane kuza mu kiganiro, nanjye birashimishije ku kukuvugisha Venusti Nshimiyimana. Wamubonye noneho muri kumwe muraganira. Nagira ngo ngusubize inyuma gato. Umwana wawe urambwiye uti namuburiye ku Kicukiro, byagenze gute kugira ngo umwana wawe mutandukane?
Ubwo nyine twebwe twavuye aho twari dutuye nyine Inkotanyi zimaze gufata ikibuga, twafashe urugendo turagenda, tugeze hariya muri Eto hari abantu benshi 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 cyane, hari umuvurungano. Ubwo nari twari turi kumwe n'abandi bantu twari duturanye, ndetse n'umutware wanjye twari turi kumwe. umutware wanje niwe wari wiri wamuhete kuko nari mfite undi mwana w'amezi 9 ubwo rero baravuga bati ntabwo mwagenda ikigihe nta nzira ihari mwe muryamye aho ngaho imbere ya Porovia nibama ubwo nyine n'ingabo zatsinzwe zabivugaga nibamara kubohoza ntumara kubohoza inzira murabona mugende ntabwo mwajya mu mujyi kandi tutazabo muri bo ubwo turaryama twari tunane hari iriwe haza uruzuba rwinshi hari mu kwa gatanu mu matariki 20 ubwo hazaga uruzuba rwinshi ubwo bigejeje ku mugoroba tujyana imbere ya Provie hari pasiparama turaharyama nyine bigejeje nko mu ma ariko ntabwo byari byoroshye rwari urugamba nyine rukomeye amasasu hirya hino ribombe iki nuko noneho ubwo bigejeje nyine mu masaa 5 z'ijoro turyamye tuguye agacuho utwana tundyamye iruhande ubundi abana nari mfite abana 7 nari bagiye kubivuga nsigaranye abana 5 ariko bariho ubwo twa ariko abana 2 bamwe babaga kwa nyirakuru ku Kibuye noneho rero ubwo ngubwo bigeze mu masaa 5 z'ijoro turyamye aho imbere ya Provia hari hari pasiparama abantu bari bafite za matora bazidambiye twese twaryamye nyine dutegereje yuko inzira iboneka ngo tugende dukomeze birangiye rero igeze mu masaa 5 twumva abantu baje biruka ikivunge batwitura hejuru ubwo noneho dushigukiye hejuru umva ntabwo twari dusinziriye n'ayo masasu kuko amasasu yari menshi cyane ameze nk'urubura dushigukira hejuru ubwo noneho umwe yanyuze ukwe n'undi anyura ukwe abo twari kumwe ntawajyanye n'undi noneho ubwo akana nonsaga narakuruye nkuruye kanga kuza
komeza
kanze kuza ubwo ngeze imbere nyine amasasa ariko yari menshi umuntu agenda arenga intumbi ngeze imbere nsanga nasigaranye igishora nari mhetsemo nacyo ndakishugunye
komera
ntihangane
fata igihe cyawe komera ndi hano kugira ngo nkumve
nuko turagumya nyine turagenda muri iryo joro tugeze ahantu mu kanogo utaragera peyaje ahantu mu kanogo igikondo twasanga bariyeri nyine y'ingabo zatsinzwe baratubwira bati ntago mwajya mu mujyi iki gihe ntago twamenya abari bo kubera abantu b'abasore bari babambitse imyenda ya gisirikare bagira ngo nyine ngo baze ku rugamba barwane ariko nyine ntibyakunze ubwo noneho tuhageze tumaze kuhagera bigejeje turahagera ubwo nari ndi njyenyine umugabo ntawe abana ntabo mbese ndi njyenyine ariko mpamaze akanya nk'aka tuvuganye umwana afite witwa Nyampinga wa 5 numva aravuze yari afite imyaka 4 ngase nyame ni wowe ati ni njyewe ubwo ndamufata nyine ndamuheka umusaza arambwira ati si umwana ni uwawe ni n'uwanjye ubwo ndaharara bigejeje nka 10 inyoni zitangiye kuvuga ubwo umugabo twari twahunganye nyine witwa Tasiane n'umugore we na muramu we n'undi mwana ndababaza se ntabwo mwabonye papa w'abana barambwira bati ntabwo twamubonye ati buriya wenda yanyuze harya hirya ntabwo tuzi aho yanyuze none se ba twa duhungu twanjye natwo ntatwo mwabonye bati ntabwo twababonye ubwo igihe ntibivuga nyine ya mana irengera abayo inyoni igihe ziba zivuga nyine 11 ngiye kubona umwana w'umuhungu mfite wa 2 witwa niyo mugabo numva aravuze ati turi hano si wari uriye ati nari nihishe muri kiriya kimodoka mubaza mukuru we nise yari hehe ati mati twirukanse ati bikapu turabijugunya ubona afite agahinda ko wenda bajugunye ibyo bikapu ati ntabwo nzi aho yagiye ariko twikubitaga hasi abantu twari kumwe bakatwegura twakikubita hasi bakatwegura nuko ngiye kubona mbona ndababonye sigana afite ikibazo cya papa wabo ubwo nta nubwo iwabo nari ntazi tubyaranye nyine izo nshuro zose twashakanye Kigali ariko ntazi ubwo ngubwo turakomeza nyine turagenda tugeranye n'iyo ngiyo ku Kibuye ubwo nyine aho mpungukiye amahoro agarutse nibwo nageze naho abantu twari duturanye ne bambwira ko uwo mwana ndi gushakisha yari ahari ariko kubera ko kandi kari gato kari gasita amezi icyenda wenda ntekereza kuko kaba karapfuye
komera niba nkumva neza wabuze abana babiri ubaburira hariya ku Kicukiro kuroprovia ntabwo wari mwishuriro ku Kicukiro mwari imbere ya uprovia ku Kicukiro n'umwari mukambitse
niho twari turi nyine dutegereje kugira ngo tubone inzira nyine idukomeza tugende nyine tugane abantu bose bajyaga hari hari umutekano
mu kwezi kwa gatanu warufite umwana umwe w'imyaka icyenda yari umuhungu cyangwa yari umukobwa
oya umwana umwe yari umuhungu muto yari afite amezi icyenda
yego yari umuhungu cyangwa yari umukobwa
yari umuhungu
yari umuhungu hanyuma uwo wundi yari umukobwa
undi we yari umukobwa yari afite imyaka ibiri
wambwira amazina y'uwo w'imyaka icyenda wasize ku Kicukiro
yitwaga Ishimwe
yitwaga Ishimwe w'imyaka ibiri yitwaga nde
yitwaga Mukashema ariko twakundaga kumwita Shema
nakunda kumwita Shema hanyuma uhungutse ugaruka aho wari utuye bakubwira yuko umwana wawe Shema cyangwa se Mukashema abamubonye bamubonye ndera
yego
abakubwiye yuko abazungu bamujyanye bakubwiye ko bamujyanye mu cye gihugu
ntago bambwiye igihugu icyo ari cyo bari abana batoya ubwo rero bari abana batoya kandi urumva nibwo jenoside yari ikirangira bari abana batoya nta yandi makuru namenye sibye ko nyine nagumye nkashakisha hari ubukwe mu minsi ishize twakoze nza kubona abana b'imfubyi babaye muri icyo kigo cy'indera barimo baha uwo wari wakoze ubukwe kado nkurikirana uko nashoboye kose kugira ngo ambwira amakuru arambwira ngo azansobanurira kuko we ngo yari mukuru yarahabaye ubwo rero urumva ngumya nshakisha nshakisha nawe nagushakishije igihe kinini 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 ariko Imana ishimwe ko akanya nk'aka yemeye ko tuvugana
icyo gihe ikigo cy'indera cyayoborwaga nande
ntabwo nabashije kumenya uwo ari we ubwo nyine uwo mugabo twaravuganye uwo nari mubwiye wabaye muri icyo kigo cy'imfubyi cy'indera yarambwiye ngo hari abana bajyanye mu Butaliyani
yego
niyo makuru muri aka kanya mfite
birumvikana umwana w'imyaka ibiri ntabwo yashobora kumenya amazina ye ntiyamenya ababyeyi be ni ukushakishiriza mu bana baba baravanywe indera icyo gihe uwakubwiye ko babajyanye babajyanye mu kuhe kwezi
ntabwo kwezi yabashije kukumbwira usibye ko yambwiye nyine ati indera narahabaye ariko hari abana batoya abazungu bajyanye babajyana mu Butaliyani akandi kantu uwo mwana wenda icyo gihe afite iyo myaka arwaye ibintu by'ibihushi mu mutwe icyo gihe afite iyo myaka nyine ibiri yararwaye ibintu by'ibihushi mu mutwe kandi hari ukuntu ikirenge cye amano ye asa nk'agerekeranye
Yego.
Kwa yasi ikirenge kirekire amanoye asa nkagerekeranye uri amukuru we mwavuganye kuri WhatsApp wampuje nawe bafite ibirenge bari bafite ibirenge bimeze kimwe kandi na mukuru we n'abana harimo abana babiri yabyaye bafite ikirenge kimeze nk'icyo cya Mukashema.
Urakoze cyane, ibyo nibimenyetso bizamfasha gushakisha uwo mwana nzashakiraho nashobora gushakira hose kugira ngo menye aho aherereye niba kiriho Imana nishaka kandi bizashoboka azaboneka. Ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga, kuba wategereje igihe kirekire kugira ngo tuvugane. Ufite umunota umwe gusa n'amasegonda makeya, nkunda kuha uyu mwanya ababyeyi uyu mwana wawe niba kumva mu butumwa nzamuha niba kumva muri kano kanya ni icyumva ushaka kumubwira.
Icyo numva namubwira ni uko nkimukunda kandi ntago namutaye kuko namwangaga, kuko n'ikimenyetso kibyerekana nuko nta wundi mugabo nigeze nshaka. Abana nari mfite numvaga nazabapfira kugeza babayeho cyangwa bakuze. Ubwo rero nawe abonetse akajya mu bandi bana mfite batanu, nabwo yaba ari umugisha kuko ndamukunda cyane. Yari umwana wanjye wa gatanu, kandi impamvu banamwise iryo zina rya Mukashema hari impamvu papa we yari yarimwise.
Urakoze cyane kwaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ukomeze utegereze Uwizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze, Imana iguhe umugisha kandi ikongera ubwenge.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Turacyari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine. Umukobwa witwa Nziza Odeta wari ufite imyaka cumi n'icyenda wari umaze igihe gito abana n'umugabo we w'umusirikare barahunganye bagerana muri Congo. Amakuru ya nyuma umuryango we ufite ni uko bageze kuri Goma. Umuryango we uramushaka. Musaza we Mwiseneza Finiashi ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Atuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Muhazi, akagari ka Kabare, umudugudu wa Birembo. Ikaze ku Ijwi ry'Amerika.
Venise, murakoze cyane. Iki kiganiro maze iminsi nyumva nyikurikira cyane, numva ni ikiganiro cyiza kandi umukesha waza kucyumva. Mbari we mamumbyara nyine arambwira ati wanshakiye umwana ko mwe mufite amatelefone mwagize ibiki wanshakiye. Ubwo rero nanjye bituma numva ngize umuhate n'ishyaka ryo kongera gukurikirana mushiki wanjye. Mushiki wanjye ni imfura yacu ya mama nyine, ni imfura yacu. Hanyuma rero niwe dushaka kugira ngo twumve amakuru ye. Yitwa Nziza Odette. Hanyuma yari i Kigali, jenoside yabaye ari i Kigali, hanyuma baza guhunga bajya Congo. Yari afite umugabo w'umusirikare ntazi izina rye kugeza ubu, ariko abantu batubwira ko ngo bamubonye Congo muri icyo gihe bagenda. Turashaka kugira ngo tumenye amakuru.
Yego, none ntabwo uzi amazina ya y'umukwe wanyu yaye?
Bari bashakanye vuba, ntabwo muzi. Nanjye urumva nari umwana, nari mfite imyaka icumi.
Wari ukiri muto?
Na mama wumva n'umukwe yarataramuzana ngo amumenye. Ni bimwe nyine byo mu mujyi wo yabashakanye nuko, ariko yataraza mu rugo nyine ngo amwereke umukwe amenye ngo ni mukwe. Yitwa nde ibintu nk'ibyo?
Nziza yakoraga i Kigali.
Yego, niho yabaga.
Ruko yari atuye, bari batuye mu kigo cya gisirikare bamaze gushakana, cyangwa se mbere y'uko bashakana mama wawe yakubwiye aho yari atuye kugira ngo ntihabe undi muntu wabona mu mujyi?
Nashwe ni kwa kundi abana babaga bari mu mujyi. Noneho umwana w'umukobwa yari ari mu mujyi aza kubona umugabo nyine gutyo w'umusirikare, ariko ntabwo nzi ko babaga mu kigo cya hehe. Ariko nziko neza ko ubundi Kanombe mu makuru ko bagiye duha abasirikare kenshi ariho babaga, niho yabaga. Nawe yabaga mu kigo cy'i Kanombe. Abana n'umugabo we mu gihe gito nyine ngo bahita bahunga bajya baca Congo. Ni kuko nta yandi makuru maremare, mbese ngo niwe nabwiraga mu kecuru ngo niho na korodone nyinshi ntabwo dufite zo mu bikorwa bifite amazina ye gusa. N'abandi ngo bahuriye za Goma ngira ngo bajye ngo bari Congo bagenda. Twari dufite na marume w'umusirikare nawe waranacyana ariho, nawe avuga yuko ngo yumvise ngo wari umusirikare mugenzi wabo ngo wari waramushatse. Nta yandi makuru nawe afite afatika.
Mbese icyo muzi gusa ni uko bahunze bakajya muri Congo.
Yego, ni icyo kintu tuzi cyonyine.
none nta muntu wigeze abaha makuru yo muri Kongo ngo avuga ati nabarabutswe Goma se nabarabutswe Bukavu se nabarabutse Kisangani
wababonye mbere yababonye ngo bari bari Goma bari mu bahunga barakumwe no gusirikare wo mugabo nyine
yego
ubwo rero ngo kugenda nawumva umuntu wese ubwirwanaga aho nkurikije uko uko mbitekereza kimwe munyira bwenge nta wigeze njya kumenya ngo umwari hehe ngo ndari hehe nta uzi ngo berekeye hehe gusa uwo ngo marume wundi umusekara bita Gashama Lyone uwo yaje kukomeza aza kugaruka za Tanzania n'ubu ngo warahari mu Rwanda arakuze ariko arahari nta yandi makuru yigeze amenya mu magambo make nkavuga ntiwe ndi ikiganiro ko kigera kure wasanga nawe ndajya yumva avuga ati z'ubu wacu nta bakiriho cyangwa ariho abayatandiho se nta wamenya ndetse ni ukumenya muri ubu buryo nk'uko nkurikije ibihamya bigenda bitubamo ikiganiro binyereka yuko ari umutahari rwose nawe yakumva aya majwi nibwira ko byamutere undi mutima wo gutekereza gushaka ababyeyi be kuko mama warahari papa we niwe wapfuye witwa Karebya hari ba se wabo bita ba Bikarebwa he murumuna warahari wo bita Gahongayire Jacqueline hari n'uwo bita Murebwayire nanjye ndahari mwise neza hari n'undi bita Naome we bucura bw'iwacu Nzayikorera Naome abo barahari n'uwo bita Barakagwira Grace nawe tuvukana warahari bose barahari rwose uretse we niwe twabuze ariko abandi bo barahari.
Ayo makuru ni meza niyo aha benshi kwizera wa mugani nko kubivuga naramuka byumvise akumva ko muhari nabazavuga ati umuryango wanjye urahari reka ntahe mbasange mu Rwanda. Hari benshi baguma hanze bibwira yuko ababo batakiriho nta muntu basigaranye barahawe amakuru atariwe cyangwa se batarigeze bayamenya niyo mpamvu ijwi rya Amerika hari kugira ngo igeze amajwi yanyu kure kandi yunge imiryango. None mushiki wawe kugira ngo nabamurabutswe bamwumve birumvikana wari ufite imyaka 10 ntabwo uramwibuka neza rigiye yajyaga aza kubasura mu rugo ku buryo wamumbwira uko yari ateye.
Yari umukobwa w'inzobe mu rwego rudasanzwe yari inzobe cyane bo n'ikintu muzo kimuka cyane kuko natwe yari namubonye rimwe nange ubwo ngo nyine muri yaherutse muri 1993 yari aherutse mu rugo kuko ntabwo twabaga hangaha aha twaje tuyimukiye ubundi mama twabaga hano irwinkuba mu murenge wa Gahini ubwo niba nabyita serire irwinkuba hafi ya Adeteri yumva abantu hazwi cyane yegeranye na za video aho hantu arahumva cyane. Hanyuma rero abo basi wabo bayo bita Bakarebwa he babatuye aho ngaho bahano mu misiyoni za Gahini. Hanyuma ubwo rero magambo make niwe mvuga byinshi we nari nzi ko ari umuntu w'inzobe cyane kandi aho kuba kose yagombye kuba ari mu myaka hafi 50 kugeza ubu ngubu kuko jenoside yaba yafite 2020 hagati ya 2021 n'umwe numva ariko ntekerezo ubwo rero magambo make ni ibyo ngibyo twari tutwigaho niho twabaga ariko tuza nyine kwimukira za Kibungo. Kibungo naho tuvayo ariko ubu tuvugana nyine dutuye muri situation nakubwiye nyine izo adresse wa mwansabaga
yego ubu ngubu uri mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Kabari
karame yego.
None niba mushiki wawe nziza akumva muri kano kanyu maze kumuha makuru iyo mu rugo hari umubyeyi uhora guhata kubwira ati nshakishiriza amenya amakuru y'umwana wanjye ubu nawe umutwaje ijambo niba nziza akumva muri kano kanya aho ari hose niba ari muri izo za Kongo cyangwa se arahavuye ari mu bindi bihugu niki ushaka kumubwira ni wa munota mbaha kugira ngo mwandike icyo ni ikibaruwa y'urukundo.
Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero nziza rwose ubaye inyumva aho waba uri hose mu gihugu icyo aricyo cyose ndagira ngo nkumenyeshe ko mama wawe arahari ubu aratuje ariko ikibazo afite ni wowe wenyine gusa avuga ati ngiye kuzapfa ntabonye umwana wanjye umuheruka ari umwana mutoya aragukeneye cyane twebwe turahari mwise neza ndahari barakagwira Garasi ndahari arahari Nzayikora Naome arahari Gahongayire Jacqueline arahari Murebwayire arahari n'abana bagiye bavuka rwose ukumva ngo turaho turamahoro umukecuru ameze neza nabwo tumeze neza nanjye narabyaye narashatse twese nta mwana ukiri mu rugo twarashatse mu magambo make turamukumba yaramutse twumva rwose pe yagana ijwi rya Amerika. Hanyuma hanyuma twe tukumva ijwi rye niyo twakumva ijwi rye iyo nyine hagiye njye nanjye ubwenge nashakisha ibishoboka byose nkamugeraho ahantu yaba ari niyo yaba atarabona uburyo wo kuza numva ari icyo kintu navuga rwose murakoze.
ngaho rero fene yashimise neza ndagushimiye cyane kuba wihanganye ugategereza ukaba uje kwijwi ry'America mu kiganiro agasaro ka buraga nkwifurije amahoro y'Imana
Imani yawe umugisha kandi ndifuza ko rwose ibintu Imani izaba bibukira uko bibahembera ku munsi w'iruka yindi muvandi muri rwose Jeuniste
urakoze cyane
agasaro ka buraga
dusubire ku kicukiro mu kwezi kwa gatandatu undi mubyeyi wahahungiye akabura abana babiri umwe imyaka ibiri dukuzumiremye bitaga dukuze undi imyaka ine cyangwa sitanu twizeye imana bitaga fishe mukakarisha Claudine atuye mu karere ka kicukiro umurenge wa Rubirizi umudugudu wa Kero
njya numva radio ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro ka uraga ngomba muhuza abantu nyine bahoranye n'ababo kandi nkabona benshi birakunda baraboneka hanyuma nanjye nyine numva ko mbaganye umwami ubufasha
none wowe ninde muntu wabuze ninde wifuza kumenya irengero rye
abo nabuze ni abana babiri bari batoya umwe yari afite nk'imyaka ine cyangwa itaruzura neza undi yamukurikiragaho nawe afite nk'imyaka ibiri cyangwa itaruzura neza impamvu bavuga ngo cyangwa itaruzura neza ntabwo nibuka amatariki bagiye bahukiraho
ni abakobwa ni abahungu bitwa bande
umuhungu mukuru yitwaga Twizeyimana Fils nta rindi zina yari afite nayo
naho umuhungu muto
we yitwaga Dukuzumuremyi nawe n'ibyo yari afite gusa twakunda kumuhamagara Dukuze
none se wababuze ute
nyine hari kiriya gihe icyenda kane hari mu kwezi kwa gatandatu twarimo duhunga tugeze Kicukiro hanyuma hari abantu benshi cyane n'amasasu menshi baza kuvuga bati rero abantu mwese mwihanje muzana mwiruka uri bugiye arabaho hanyuma rero tuhavamo twirukanka tumanuka ahantu hamanuka harimo nabonaga ari mu misozi nyine idahituwe tugeze maze mu kibaya twunamutse ubwo sinzi ukuntu nyine nari meze nk'aho twananiwe cyane mba nicaye gatoya umva mutoya nari muhetse hanyuma ndamurutsa ngo twicare gato tube dutora kuko twongere tugende haza kuza ikibazo nyine hagwa igisasu kinini kiremereye nsa nk'uwirukanse nsa nk'uwibagiwe nsubiye inyuma kubareba sasa ahandi mbashyize ako kanya tayari ndahababura maze kuhababura ndashakisha ndahamagara nuko abantu bamwe bakambwira bati tubonye ari umuntu bafite nuko ndahirwa mbonye abwirije nababuze ndagenda nanjye ndakomeza urugendo nyuma yabwo nyine twaragarutse twahungiye muri komite nyine nyuma turagaruka hanyuma hari umwana twari duturanye yari afite imyaka 15 icyo gihe yari umukobwa arambwira ngo umuhungu mukuru witwa Fisi ngo yaramubonye mu kigo cy'ababikira cy'i Kabgayi ngo nyine hari ikigo cy'imfubyi cy'ababikira cy'i Kabgayi ati naramubonye twarahabanaga ati gusa abatoya babaga bafite ahantu babukwaho atariko nawe yari ahari tujyayo nayo Kabgayi baratubwira bati batwereka abana nyine bati murebe mu wanyu turamubura baratubwira ati ngo mumubuze hari abantu nyine bati hari abazungu bagiye batwara abana hanze batubwo nawe yaragiye
barebye mu mazina basanga iryo zina barifite Fils yarazi ku myaka ine yari izina ryararizi ashobora kuba yarabibabwiye
ukuntu batweretse tubareba bahagarikaga abana hariya bakakubwira bati ngaho reba mu nta bundi buryo bakoresha ngo bakubaze ibindi bintu bindi byinshi
none se ubwo umuntu agiye gushaka umwana yaburuwe akongera agapimiranya akavuga ati uyu niwe wanjye umwana atazi kuvuga ati uyu si mama cyangwa si data ntiyashoboraga kumutahana akamujyana
byashoboka nawe nagiye numva byabayeho byashoboka ariko akenshi kubera ko byari bikiri byo uvuga ari ataracaye imyaka myinshi ntabwo byakundaga ko umuntu yakibeshya
noneho rero ndagira ngo numve aho umwami ashobora kuba aragiye bakubwiye yuko abana batari mfite ababyeyi bamwe mu bana bari bakiri batoya abazungu babajyanye abo bari Kabgayi bakubwiye ko babajyanye mu cyo gihugu cy'Uburayi cyangwa se cya Amerika bakubwiye ko babajyanye he mukimara gutandukana nabo icyo gisasu kimara kugwa namubaje niba yibuka neza aho hantu hariho ambwira ko atahibuka wowe wabuhibukaho icyo gisasu bakirasiye n'igihe abana mwababuriye aho hantu aho mwari mugeze
itariki nago umuntu ayibuka ariko ni yari ya munsi ya Kicukiro werekeza Rwanda ngira ngo nimanzara mu gashekero hari
ni byiza kubimbwiye ubwo birasobanutse ubwo igisasu nk'uko bivuga cya bakira se hafi ya Rwanda igisaho ngaho
ariko hafi hasa na hari inyuma ya Rwanda igifu cyane
reka noneho tugaruke ikabwayi mwagiye gushaka abana banyu kuba cyane cyane fishi kura kwa hari wari ubabwiye yuko yahamubonye mugezeyo babwira ko nta barababereka musanga ntawe ntari mu bana bahari ariko babwira ko ari abana bagiye i Burayi wagiyeyo bakubwiye yuko bagiye mu cyo gihugu
mu by'ukuri dusa naho twanyuranyeho gakeya
ntacyo bitwaye
ni ukuvuga ngo urumva twaragiye tujya muri Congo noneho muri Congo tumaranye imyaka ibiri tuje rero umuntu wabaye hari Kabgayi aza kuma amakuru ko yabanye n'uwo mwana urumva twagiye yari afite imyaka itanu aguma ajyana n'umuntu aragenda ageze Kabgayi nyine ubwo abagira neza ngo uwa muntu amuta muri sitade abagira neza bamukuramo bazamujyana hariya mu nkambi nyine mu kigo i Kabgayi noneho rero abana n'uwo mwana w'umukobwa noneho duhungutse 97 nza kubona amakuru yuko ari yahabaye nza gusaba rero uwo mwana kugira ngo anjyaneyo ntibyakunda ariko noneho njyewe mfata urugendo nigirayo
yego
ngezeyo rero nasanze inkambi isa naho yimutse nayo igihari bandangira ko hari abana bashobora kuba baragiye iButare mu babikira ubwo urumva umunsi maratashi ariko nyuma ndongera mfata inzira njya iButare ndibuka ko nagiye ahantu barandangira ariko ngezeyo nsanga barambwira ngo hari abana bakeya ngezeyo nsanga umubikira ntawe ari ubanga kunkingurira nshikinije gucyondekera aho ngaho ariko ubundi ni ukuvuga ngo uwo mwana mukuru yageze mu nkambi Kabgayi ni ukuvuga ngo hagati abana bari i Kabgayi umuntu amenye ngo buri wese yagiye umuntu ashobora kumubona muri abo ngabo
none se ababikira b'i Kabgayi nicyo nabazaga uwo mufasha wawe Claudine Mukakarisa abo babikira b'i Kabgayi nta liste bari bafite y'abana bahageze ntabwo bashoboraga gutanga amazina ngo babwire bati dore amazina y'abana twari dufite nimurebe mu wanyu niba yarahanyuze bababwire noneho yagiye
rero ntabwo nibuka niba ari ababikira kubera ko hari agasaga n'ahari ibigo byinshi by'abana ariko sinzi neza niba ari cy'ababikira kuko yaba ari nk'ababikira nagomba kuba naragiye wenyine nkakurikirana nyine nkareba amazina yabo
none se abo bantu bari bafite icyo kigo ni bantu ki
urabona muri za 1996 hari abantu benshi bari bafite ibigo noneho bigenda bivaho ngirango n'imishinga bari bagiye bishinjura none niba wenda barabuze inkunga niba byaragenze bite bagenda abana babafaranganya mu bindi bigo mu bindi bigo gucyo cyangwa agenda bavaho bari bari
icyo kigo cyari Kabgayi ndashaka kumenya aho cyari giherereye kandi giherereye hehe Kabgayi ku buryo n'uwakumva kino kiganiro yadufasha akatubwira ati icyo kigo ndakizi abo bagira neza bari bafite imfubyi Kabgayi nibyo koko ndabazi narababonye bityo dushakire aho ngaho n'abagitegetse tubashake badufashe kugira ngo tumenye abana badafite abari bo turebe ko twabunamo na fisi twizeye Imana icyo kigo wagiyemo nubwo atari cy'ababikira aho wagiye Kabgayi ni hehe n'uwo nshaka kumenya mukomeje kumva agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika madame Mukakalisa Claudine kimwe n'umugabo we bakomeje kumbwira ko umwana wabo fisi ari mu kigo cy'imfubyi Kabgayi ariko kubera ko batashobora kumbwira neza abagitegekaga naho giherereye nahamagaye mwise neza wahabaye mu kwezi kwa gatandatu 1994 mubaza niba koko yarabonye fisi I Kabgayi
twavuye Kigali twadutuye Kanombe nyine mu by'ukuri
yego
no dutuye Kanombe duhungishwa n'umwanzuro yatumubajuru yabarigiugaga ry'inyanza aradunze tuadutira mu modoka yakayaga modoka tena minibisi ariko ubwabone mu minibisi butoye atugeze aho ngaho neza Kabgayi ku kiliziya n'amajwi tuyatayo batwishyira muri trafikpoint ndahibuka
yego hanyuma se abageje muri trafikpoint mwagiye musangamo bandi bantu
ngewe nyine kumwe na mama mama wanjye umbyara
yego
dusangamo abandi bantu mama ndi bamutuye muri trafikpoint ndene twebwe dusigara turi abantu ndagenda bari gukomereza nyine uwo musirikare
yego ni ryari wabonye fisi ukamumenya ukavuga uti uyu mwana ndamuzi twari duturanye
mwana ndamuzi pe nizi utamubonye namwibuka yari umuhungu mwiza w'igisore w'inzobemo w'imibiri yombi mubonye namwibuka utegekaho ndi yarahinze
icyo gihe muri trafic pro ninde wamwitagaho
ntabwo nabimenya pe
kuko
buri wese yirwanaga nta mwana wo kurara hari hahari
none se mwahavuye ryari rero muri trafic pro ninde wahabakuye mwebwe mwahagejejwe n'abaginyanza
twebwe baginyanza yatugejeje aho ngaho namuhata maze gupfa buri wese
arirwanaahandi
nongeye kubonana nawe
mama wawe wamaze kwitaba Imana wo ninde wasigaranye nawe wowe hari barimu nawe mwari kumwe hari bakuru bawe mwari kumwe cyane wasigaye wenyine
ya nandi kumwe na musaza wanjye umurikira ninge yari mukuru n'abandi bavandimwe nyine nabonaga muri parike gukurumva hari ahantu hasaga nk'aho hageze twese twari twabungiye hari aho wagira ngo nta muntu wari uzi nyine n'undi nyine nsigaranye na musaza wanjye umurikira nsigarana n'uwo fisi nta nubwo mama wanjye ukuntu yitwa nzi ko yitwa mama fisi pe
mama fisi
n'umugabo we mwirabura ndanabivuga n'abo batubu ndahazi
yego
n'ubu ngubu aho bari rwose turamukana
ubwo rero musigara aho ngaho na musaza wawe muto
ntabwo nonde nawe kumubona we yaragiye abwira ngo nimba ari hehe muri Kongo yitwa ngo Ikirimo yaragiye agera kure gusa nyuma 2010 yarahunguye
niba munyurwa Jean Yves yari afite imyaka 5 akaba Kabgayi akagera muri Kongo basaga n'abangana fisi nawe yari afite imyaka 5 ni ukuvuga ko na fisi nawe ashobora kuba yaragiye n'amaguru akagera muri Kongo
mana ni imana pe ntabwo mbizi uko bagiye ariko we urawacu yaragiye aragaruka
mbese igihe Kabgayi yafatwaga n'ingabo z'inkotanyi abahunze bafashe inzira berekeza muri Kongo harimo na munyurwa Jean Yves musaza wawe bishoboka ko na Fish aliwe Twizeyimana banganaga basi imyaka imwe na washobora kuba yaragiye agahungana n'abandi
byashoboka kuko mama maze gupfa nyine nta muntu ugeze wembere kubonana n'undi kongo badusubiye mari ya nyine sinzi yabe nkotanyi zayo zari zaje zari zaje uko barasagamo buri munsi none ubu gusibuka gutyo nyine buriwese akomeza inzira ye n'undi akomeza inzira ye nta bindi nzi ntaho ngaho nayo mukuru
ndagushimiye cyane kuri kano kanya umpaye amakuru umpaye ndagushimira ineza wanyakiranye ukaweme kuza muri kino kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
kuri namwe mugibane n'amahoro y'Imana nyagasine z'umugizi
urakoze cyane Madame Mukakadis Claudine wamwumvise mwise neza ko yabonye Fish ikabwayi muri Traffic Polo ariko ntabwo yamubonye mu kigo cy'impfubyi reka dukomeze ikiganiro twavuze cyane Fish bari barakubwiye ko babonye ikabwayi ariko tukibagirwa no kuvuga dukuze twavuze usubiye inyuma nta murambo wabonye
oya Samura n'umuntu umubwiye uko umwana yari yambaye arambwira ngo ahuye n'umuntu umuteruye ku mwuga umuteruye ku bitugu icyo gihe yari yambaye kubera ubushyuhe twarimo yari yambaye agakabutura gusa gafite amabara y'umutuku amanutse n'umukara hanyuma ahita ambwira ati si umwana wambaye gutya yatumuye n'umugabo amuteruye ku bitugu ariko urumva ntabwo namubonye nyine
urumva rero
ko yari afite inoza yari afite utumenyetso ukuntu yari afite udutoki tw'agahera twavuyeho uturegeye
yari afite uturegeye
yari avukanye uturegeye yaba dukuraho urumva hasigara twa tuntu tw'inkovu tugaragaza ko hariho indegeye nicyo kimenyetso yari afite ibindi by'ubwo kuvuga wapi ariko Fisi nkeka ko ashobora kwibuka ko yitwaga Fisi nanjye yanyitaga Korodina ntabwo yavugaga mama ahari wenda ashobora kubyibuka abaye anyumvishe Fisi
Nadukuza umuremyi tumutabarize wo mugabo w'ingeso nziza w'umutima mwiza wamuteruye akamushyira ku bitugu akamuhungana umwana utaruzi ntiyarazi kuvuga arafite imyaka ibiri gusa mwari mu kivunge cy'abantu muvuye mu bari bahungiye ku Kicukiro ku Rotovia turi mu kwezi kwa gatandatu mumanuka mu Gatenga munyura Rwandex mugenda mujya Nyamirambo nyaboneka niba uwo mwana utaruzi kuvuga ariko yitwaga dukuze umwana wari ufite uturegeya bavanyeho ariko izo nkovu zigaragara niba ari wowe wamuhunganye waramubonye waramureze ukamukuza uzaza hano ku ijwi rya Amerika utubwire dushobore kumuhuza n'ababyeyi be ngo turashakisha na Fish birumvikana twizeye Imana tuzamushakira aho tugomba kumushakira ariko nadukuze umuremyi mwitaga dukuze nawe tumushake tubashakire hamwe bombi n'abana b'u Rwanda niba bakumva ni wowe mubyeyi wabo ni wowe wari uhetse dukuze ni wowe wari ruhande rwa Twizeye Imana none niba bakumva ongera ubabwire nk'umubyeyi bibutse kuwabonkeje ubabwire icyo kuri ku mutima muri kano kanya ni wa munota mpababyeyi bose kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo niba bakumva
ndabanza nababwira yuko byabaye ntabwo nabataye imbanga nanjye byarangwiriye ndabakunda mara mbakumbuye buri munsi ndabatekereza nifuza kuzababona hanyuma Fisi nawe rero kubera nizera ko yari mukuru hari icyo yakwibuka yibuke yuko yari afite mama we yahamagaraga Korodina yibuke ko twamwitaga Fishi, hanyuma sinzi nimba ari n'abaturanyi bakwibuka, twabituranye n'umwana bitaga Sheri n'uwitwaga Bebe n'uwitwaga Taranto n'uwitwaga Nyaminga n'uwitwaga Rio. Nimba muri aba hari n'umwe yakwibukamo yibuke, hanyuma nabazamenyeshwa ijwi ry'Amerika turebe ko twazabonana. Nta kindi nababwira, ndabakunda ndabakumbuye nifuza kubabona.
Ngaho rero ndagukomeza, ukomeze utegeze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego, murakoze cyane.
Mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi 1994, umwana w'umukobwa w'amahoro Mediatrice yabaga kwa sekuru muri komini Rukara, ahungira mu kiliziya yarahitwa Ikarubamba, ari kumwe na musaza we. Uyu musaza we Eric yaje kurokorwa n'ingabo z'Inkotanyi, none nyuma y'imyaka 30 nta gakuru ka Mediatrice w'amahoro. Ndakira mukuru we uza Mukunda Rasheli, atuye mu karere ka Ruhango, umurenge wa Nyamagana, akagari ka Nyamagana, umudugudu w'Imabera.
Numvise ikiganiro cyanyu mugenda mufasha abantu kubona abantu babo bagiye babura, nanjye nifuje ko mwamfasha kuko ari umuvandimwe wanjye, twaburanye muri Jenoside 1994.
Mwaburaniye he?
Njyewe Jenoside yabaye ndi i Kigali, ariko twabanaga kwa sogokuru n'ubundi Ikibunga aho ngaho i Rukara, muri komine Rukara. Icyo gihe bahoze bahita Ikibunga, ariko basigaye bahita Iburasirazuba.
None se Jenoside iba wari i Kigali, noneho murumuna wawe yari i Rukara?
Asigara i Rukara, hariya aho bita Ikarubamba.
Yitwa nde murumuna wawe?
Kwambara Mediatrice Ndimana ifashije nasanga akiriho.
Reka turebe ukuntu mwatandukanye, wowe uri i Kigali, we ari Rukara. Jenoside iratangiye, hanyuma amakuru ye yahunze ajya he, byagenze gute?
Sogokuru yabaga aho ngaho i Rukara, noneho Jenoside ibaye umuryango wose ujya mu Kiliziya aho bita Ikarubamba, niho bahungije. Noneho bari mu Kiliziya, ubwo hari na gasaza kanjye kakurikiranaga n'Uwamahoro, bajyanye mu Kiliziya bari kumwe bose. Noneho babonye Jenoside ikomeje gukabya cyane, babana uko ari babiri n'abandi bantu ngo bavamo, bagira ubwoba basa nk'abahunze, bajya hafi aho ngaho ariko bavuye mu Kiliziya. Noneho ngo baza guhura n'umuntu wari uzi sogokuru, barababwira ati mwebwe muri abana be papasiteri, nimuze njye kubahisha mu rugo, mujye murya muwe, ntacyo muzaba turi kumwe. Abana rero baramukurikira koko, barajyana bajya iwe, ariko ngo bageze iwe abohereza kuvoma ku mugezi bita Gacyabatanzi, ku ruzi rwitwa Gacyabatanzi, yari ikibyari kidendezi. Noneho bagiye kuvoma rero ngo Inkotanyi zahise ziza zifata aho ngaho, zifashe aho, abana bagenda mu kivunge bajyana n'abari guhunga bajya Tanzania. Bagiye Tanzania rero bagiye bageze mu ishyamba aho bita muri parike. Noneho ubwo amakuru ni uwo musaza we Eric nyine yaduhaga, yitwa Bizimana Eric, ariko yari azwi ku kazina kitwaga Kazungu. Noneho bagezemo rero ngo Inkotanyi zije, abana zirababona, zirabahamagara bati nimuze turi Inkotanyi, nimuze tugende. Noneho wa wundi Eric ahita aza yiruka arazisanga. Noneho wa wundi Mahoro kuko yari yararwaye izahamuka cyane, we ngo ariruka ngo aramubwira ati oya, barakubeshya baratwica, ntabwo ari Inkotanyi. Eric aramubwira ati ni Inkotanyi, barazisanga ziranamufata rwose arahari. Noneho wa wundi wa Mahoro rero we ngo yiruka mu bihuru neza burinda arazimira, baramubwira. Noneho mu kuzimira tukavuga ko ashobora kuba yarajyanye n'igikundi cy'abahunga bajya Tanzania, ariko nta makuru bigeze baduha, wenda ko hari umuntu wamubonyeyo, nta utubwira niba yarapfuye. Ndetse urumva umuntu utihambiye igihe cyose uba wumva ko ashobora kwa, kandi yari ari na mutoya kuko yigaga nko mu wa gatatu pirimeri cyangwa mu wa kane.
Kumva ko yari afite hafi, nari mvuze nti yari afite hafi imyaka icumi.
Yego, yari cyangwa se yarari nko mu 10 kuko nje ndumva muri cyo gihe nse 13 kandi nari hagati yange nawe hacagamo mureka tete Chantal hagacamo niyo hitimana ritawe ritwa Kazungu nabakaza nkurikira yarari mu myaka 10 rwose cyangwa 9 hafi aho ngaho ubwo rero mu guhunga ntabwo tuzi rwose ngo amahoro yaguye mu nzira ntabwo tuzi se ngo yageze Tanzania mama aricara ati wenda wasanga yabongowe ntitubimenye ndetse twaheze mu gihirahiro pe rero njyewe nkurikira mu kiganiro cyanyu numva ukuntu mufasha abantu bakabona abantu ndavuga reka wenda nka pesante byashoboka ko uwo mahoro wasanga akiriho arageze Tanzania ari umwana kuko yasize mu Rwanda bicika akagira ngo wenda nta n'umuntu n'umwe yarokotse cyane ko yari asize sogokuru n'abandi bamaze kubica biriwe ndavuga rero wenda arahari wenda imana yadufashe tukazabona uwo mahoro wacu agarutse imana ibidufashishemo
ariko nagira ngo ngusubize inyuma gato bamaze kwica sekuru hari umugabo wabafashiwe na Eric abajyaniwe mbere yuko abohereza kuvoma uwo mugabo izina ryo urarize
uwo mugabo yitwaga Gahutu twari duturanye ariko nyuma yaje kongera ngo ahungira Tanzania cyangwa ntabwo tuzi niba ari Tanzania gusa nyuma yaje kongera ngo aracika kuko sinzi ibintu byaje no byagacaca ngo agire ubwoba arongera arahunga nta kahashe nta makuru yaduhaye afatika
hanyuma Eric yakubwiye ko hari ishyamba mushiki we yahungiyemo yanga kujyana nawe igihe yasangaga inkotanyi iryo shyamba yahungiyemo iyo muganiriye usanga aribuka
Eric yari umwana kuko yari inyuma yacu urumva hagati yanjye nari nsigaye kujyamo reka tete Chantal hagurukiraho uwo w'amahoro agakurikiraho Eric urumva Eric yari mu myaka yo hasi cyane ariko gusa arabizi ko bari mu ishyamba rya iriya rya parike rya parike Akagera noneho vuba arabizi ko bari bari mu ishyamba baragiye mu gikundi ufite abantu bagiye byose arabyibuka nk'umwana uretse ko nawe icyo gihe nyine yasaga nk'uwataye umutwe kubera kubona imirambo cyane no kubona ibyo yabonye cyane ariko ibyo yibuka yatubwiye ko yibuka ko bari kumwe mu ishyamba yabona inkotanyi zikaza zimubwira ngo nimuhumure turi inkotanyi ntabwo turi interahamwe ngo ahitaza yirukanka arabasanga nk'umwana muto yarusize abona ku kiliziya bicika undi rero kubera ubwoba bwinshi we ngo yakomeje ibihuru nyuma arirukanka baranamushaka rwose baramubura
nicyo nari ngiye gushaka kukubaza Eric amaze guturukwa bamubwiye bati humura twaje kubakiza mbese yaba yarababwiye ati mushiki wanjye nawe yinjiye hariya muri rya shyamba nimumfashe yenda mu njyane na mumwereke yuko mumfite ko mutadushakira inabi hari ikintu cyakozwe kugira ngo begere iryo shyamba maze uw'amahoro ashobore kurisohokamo aze abasange
Eric yaranamuhamagaye ngo aramubwira ati mahoro ati ngwino dore n'inkotanyi mahoro ngo aranga aramubwira ati genda nako zikeza kwica wenyine kuko yari yararwaye ngo yapfuye mu kirizi ubundi yarahamo avuga kuko yakomeza agakota n'ibintu ngo abijugunya yarataye umutwe kubera kubona ukuntu ngo abantu babatemeye noneho rero we ngo akamubwira ngo yango genda bakwice wenyine ariruka mu kwirukanka rero ngo umwana bamaze kumufata bamufashije gushaka uw'amahoro bazenguruka mu bihuru rwose neza w'amahoro baramubura baramubwira bati ngwino tugende wenda azabonwa n'abandi bamuza ntabwo bazi ko yakomeje ntibazi niba araguye muri ibyo bihuru mbese nta kindi bazi baheruka gutyo ariko baramushatse baramubura
uw'amahoro ni murumuna wawe Mediatrice ni murumuna wawe uramuzi yavutse umubona akura umubona ugerageje kumubwira kugira ngo nawe yakumve yuko wamuhaye amazina yabarumuna be na bakuru be ariko mumbwire yari umwana w'umukobwa uteye ate
uw'amahoro Mediatrice rero yari umwana w'umukobwa ubyibushye ubona ufite ibiguru binini ariko utabyengeje nanone cyane akaba umukobwa w'inzobe inzobe yeruye kuko bakundaga kuvuga ko asa na sogokuru cyane akaba ari umukobwa ufite imisatsi udusatsi twikaraye yari afite umusatsi ugaragara ko ukomeye ku mutwe ukuntu bakundaga kumukereza abanga afite utunyobwa ku mutwe. Akaba ari umwana w'umukobwa wakundaga guseka rwose, ukabona igihe cyose akunda guhora yishimye. Icyo gihe rero muri icyo kigero cye nuko yari ameze, ari inzobe, ari umwana w'umukobwa ubona uhora yishimye, yari inzobe pe, yari igaragara.
Niba kumva muri kano kanya hari amakuru y'umuryango wumva ushaka kumubwira, hari ni byiza kuba wavuze Eric, azibuka yuko ari kumwe na Eric, ariko se hashize imyaka 30 mutazi irengero rye. Niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira ubungubu utwaje ijambo umuryango wose bakubwiye yuko uza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, niki wifuza kumubwira? Niba kumva
rero uwo amahoro twese nimba gihari, nagira ngo mubwire ko abavandimwe be turahari, ari ngiye za mukundara Sheri wari imfura ndahari, ari Murekatete Chantal arahari, ari Hitimana Eric witwaga Kazungu arahari, Uwase Soranje arahari, abo bose ashobora kuba nabo abibuka kuko ari mukuru, ndetse na nyuma yaho hari n'undi mwana mutoya twari dufite icyo gihe witwaga Nyiransabimana Esiteri nawe arahari, noneho hari uwo babyeyi yaragiye nyuma witwa Kritera nawe arahari, na mama arahari. Kuko yagiye abona ko abantu bose bashize, ariko mu by'ukuri turahari na mama turi kumwe. Mama wacu yitwa Mukansanga Lydia arabizi, data yitwaga Hitimana Kasiana arabizi, rwose w'amahoro turamukumbuye, nimba hari turamukunda, umuryango wose uramushaka. Iyo twicaye buri gihe tuba twibaza amakuru ye uko byamugendekeye, abaye atwumva ni ukuri yatubabarira akaduha amakuru ye, akatubwira hari akazaza tukabonana, kuko umuryango wose rwose nta mahoro ufite. Bavuga bati wamutwereka umukobwa wacu wari n'ikiyobe, ndetse buri wese afite amatsiko yo kumubona pe. Niba uw'amahoro na Beatrice rwose unyumva watubabarira ukaza, umuryango urahari. Ntabwo bashize bose nk'uko yagiye azi ko bashize, barahari, abahari baramukumbuye.
Rashidi, uzamukunda. Ndagushimiye cyane ko wahisemo kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga, nkwifurije amahoro y'Imana.
Kuri namwe Imana ibahe umugisha rwose, kandi ibyo ibahe umugisha mwinshi, kuko muradufasha, mufasha Abanyarwanda benshi. Njya numva abantu benshi babashima kubw'ibyiza rwose, kubona umuntu nk'uwo bitanga ibyishimo Imana izabaha ijoro. Ntabyo mfite ngo ndibeho, ariko ndabibifurije.
Agasaro ka Buraga karabonetse, Agasaro ka Buraga karabonetse.
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye. Mbashimiye kwa mwadukurikiye, cyane cyane abatuye mu burengerazuba bw'u Rwanda, mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Abashaka kuza mu kiganiro, dore nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu, aho mubarizwa n'incamake k'umuntu mushakisha, ni 00127 27 46 46. Nongere nyisubiremo 00127 27 46 46. Naho utaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.